Exclusive from amksongs.com.ng.
Nangenhliziyo yami ngakwethemba ngakho konke kanti wena ubudlala ngami ungenzisilima phambi kwabantu every weekend another story every Friday another girl ikubamba ngamanga amaningi kodwa uthi baby you're my world hi bo Jonas ungenzeleni lokhu ngakhala ubusuku bonke wena ujola nomhlaba wonke Jonas Jonas why Let's hey.